MAUA Summer
Shaitan boy Nipo na drama boy.
Gani jinsi unavyojua mapenzi nisoma course gani maana unanipatia kishenzi kote nilipopita sijaipendwa kama hivi mapenzi na unipa kicho na kitia uchizi kishape cha kibantu macho kukunjiza I'm proud bele watu unavyovaa unapendeza hivyo vidimpo kwenye mashafi ya chubiza endesha maisha yangu na leseni ya udelivery FM zuri niko lai nampenda liu kisho na badai nalipa mapenzi na ya mapenzi tunafanya paka leo niko na
Kaka mzuri niko nae Nampenda leo kesho na badai Ananipa mapenzi Na ya mapenzi Ndo ya nafanya mpaka sasa niko nae hey, yeah.
Hiko kivazi na kikuku hapo kwa mbu Penzi limenoga na zichukuchuku Mchuzi juu mbuzi kafia kwa muza supu So what it do? And now we hear dreams comes true Let by gone be by gone whatever been through
yeah.
I swear to God you ni mkali na una shine And I'm so glad you're mine
Toto mzuri niko nae Na mpenda leo kesho na badai Anani pa mapenzi yo Na yo mapenzi come
I'm coming
Baby
yeah. Mzuri niko nae yeah. Na mpenda leo kesho na badai wow. Anani pa mapenzi
yeah.
Na ya mapenzi
wow.
Do ya nafanyi pa mpenzi niko nae
yeah.